DutchMSafi.com.
Like I'm running the place on the track. This nigga mi chongwa na zibo pata stress plus chida wadidi ya kubari devil at no. Ilu pata tetesu kose keshu pata kesi luki gesi wako ahead your friends you better go. Oh no. Kimoko kikomo uweze lewe wa kichwa nyonyo kikinyonyo. No koki kikono. Please no. Juzi de ujalini si wa mini watu anymore. Respect is emergency. Shule ndipata eje kwa limo ze plan B. Mura muda kula unoza sura unazurula dazu ura. Ncho wane simpa yupo zake na cheza na chura. Donafunga file kwenye prison. Ini break time na iva break beat at least on. Chuchukue Michael Scofield. Kwetu tupendu dokozi evil sin the take and to whiz. Nalingia jina miz. Mtanu kipendeza na unakazu unaitwa jina jiz.
Man, Dupati, what's up? Ha ha! Being on my one angle, everybody now. Okay, when they're round two. Let's go.
Yeah, achana na hivi vina hivi rasta. Tuna discuss vina meza moja hivi vina si disaster. Mwenda pole na pewa cha faster. Yeah, wana kumbia, please wait na ya nakuwa na raka.
Gen Z king wame surrender. Watani challenge vipi ya wana touch a ranger.
Sija toka kwa star search, lili di star search. This is enu pepa tamkin this kama says
go.
Nimbaja sana kichwa smart ya for brain ni zero. Amini mapenzi ni magumu. Ukiacha pesa kumpa akikisha unatunza pia ya sumu.
Oh man, Dogo D, even us what I go up easy line when I go. It sounds so crazy. Let's do round three. Let's go.
Yeah, love the winner, ay kunyelewa sio D omi. Dim Billy as he said D ku deal oni. Dogo D ni danger la D ni D Doni. Omi D bado tupogo na D omi. Kisa disco, unarudi kitabu anolije mkataa kapata dusko. Mabwana wana kupanga kama potion. Utakubali nani dada wakati mekukata paka lotion. Anzisha fujo ni ministers. Endele kwa sifia la wanzipas. Enjeo ni disi wone livyo kazi. Oh no, kitaka uzito nchoo upime mzazi.